Sinantolanta bunakun kan muso kunda Mali muso korobalenw ka ekipe nasional be labɛnnen do la ka da kan a ka kan ka taa Marɔku jamana kan Mali muso sinantolantanaw bena taa u niyɔrɔ ta badenya sinantolanta ɲɔgɔndan do la ye u ni Marɔku musolakaw de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan tagama Marɔku jamana kan a be daminɛ mɛ kalo tile wolonfila ka kuncɛ a tile tan duru nata badenya sirantolanta ɲɛbila baara dɔ sigira sen kan ka ban sirantolanta federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ avril kalo tɛmɛnen tile mgni segi sirantolanta federasiyɔn ɲɛmayaso ye muso sirantolantana mɔgɔ mgni wɔrɔ wele minw bena degili baaraw daminɛ ka sanga ni farafina gun ɲɔgɔndanw ye minw bena daminɛ don nataw la sirantolanta federasiyɔn ɲɛmayaso ka sɛbɛ min ye sirantolantanaw wele a kɔnɔna na a yirala ko degiliw bena to ka kɛ tarata o tarata ani araba o araba musolakaw fɛ bamako yan n'an bɔra o kɛnɛ kan an be taa cɛ kunda sisan cɛɛ kɔrɔbalenw ko don olu ka championnat n'u ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye o tile tan nana bolodara ɲɔgɔndanw be daminɛ sini araba mɛ kalo tile duru k'u kuncɛ mɛ kalo ye tile mgni fila nata sini ɲɔgɔndan duru de be yen bamako yan stade modibo keyita la nɛgɛ tan wolonfila stade maliyɛn de bamako ale ni cs dugu wolonfila be ɲɔgɔn sɔrɔ halisa sini stade modibo keyita la lseba lafiya club de bamako ale ni kas centre d'animation sportive de sebari be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan kɔnɔntɔn waati sini halisa stade mamadu konate la bamako nɛgɛ tan wolonfila waati club olympique de bamako cob ale ni as bakarijan de barawuli be ɲɔgɔn sɔrɔ sini araba halisa stade bamɛba tarawele la sikaso nɛgɛ tan wɔrɔ sanga bisaba as duwande sikaso ale ni as real de bamako be ɲɔgɔn sɔrɔ kitakaw fɛ stade lamini konate la nɛgɛ tan wɔrɔ sanga bisaba us kita ale ni us buguni be ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa mɛ kalo tile wɔɔrɔ ɲɔgɔndan kelen stade modibo keyita la nɛgɛ tan wolonfila waati 11 créateur de ɲɛrɛ la ale ni as black star be ɲɔgɔn sɔrɔ juma nata kunɲɔgɔn mɛ kalo tile tan nani stade modibo keyita la nɛgɛ tan wolonfila waati as polisi ale ni asom association sportive et olympique de misira be ɲɔgɔn sɔrɔ o juma kelen na mɛ kalo tile tan nani nɛgɛ tan kɔnɔntɔn waati stade modibo keyita la bamakɔ yelen olympique ale ni asco association sportive de korofina be ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa mɛ kalo tile mugan stade jara ashila kulikoro nɛgɛ tan wɔrɔ sanga bisaba as ɲanade kulikoro ale ni joliba tɛti club be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri mɛ kalo tile mugani fila stade mamadu konate la bamakɔ nɛgɛ tan wolonfila waati isfas union sportive des forces armées de sécurité ale ni soni acd gao be ɲɔgɔn sɔrɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don